Hey, what a gun, funny vipin, and then to die. Natesa bongo baga Kenya was born to shine. Tayale ini kasi ya kunyonga tie. Wapinza ni mko wapi ni wazike high. Hype and there's bigger cards, so kongea ongea. Nyakusa mwingi toka moshi baka mbea mbea. I'm the one man, I'm never compare. Hii ni time ya mazishi, I don't play fair. Aba yaga nipo kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Sikazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wabura na kunani. Tusha kuzika, usha futika Saline mala ika story Ndo itabake flagi Tusha semika utawala uni Tuna bang bang, bang bang Semeli ya msha asamaya Mazisha nafanyika tunokwaya Master na wamitegu mofaya Usitingishe meza ya wakubwa ni msala Juzu wangu uko juu Kichwa ni niko fu Moyo ni niko shu Sijuta fanya jefu I'm a chief worker Microphone doctor Takuja mtakwenda ila bado niko hapa Zika Wale wanotaka kutuficha Tunawa Zika Waza wana jipya Masia Sisi do my master when your future Tajua mjue ila mtaisoma picha Zika.